your boy Cali Rap Jones. Coming through to make you fishy. From the 254 to the 256, you already know. East Africa. Hip hop. We taking over. Let's do this, man. And yeah, I'm trying to leave a legacy, so this niggas don't forget the name. Cali Rap Jones, things will never be the same. See, I'm in the zone and I'm kicking my schemes and doing music. I'm feeling like I'm living my dream. So nicking the VP bana, Kim zicking the CC armor. Sisi kitiki, you Mr. Wizangu, the beat is on. So kata tikiti, kiti kwa kiti, you any drama. Every city, sindo mada, my beat it, you see vijana. Yeah. Yes, Naya, watch your stress get higher. Eat your press, nina vocals like an express choir. Nevertheless, took a fresh, yes, flyer than any of these rappers who bring in that last fire. Huh. Hip hop in nene na panda na bado wajinga wanakemea wajanja kayole lishani peanga number. Moment of silence for Mangwea na Langa. Shika easy DVDs wendo kacheki ndo tambue mazeni BD CTV kuchocha vile nyini G's. This time flow ni commercial ka CBD. Rap imefanya mini ringe tu juvi tunafanya saini zile singe tu. Flow atalipa ngapi finje blue mini dope ka zile drugs za chine du.
Hey yo, huku baba Malcolm kule baba yao alinitete wapeni salamu zao. Huku baba Malcolm kule baba yao alinitete wapeni salamu zao. Huku baba Malcolm kule baba yao alinitete wapeni salamu zao. Huku baba Malcolm kule baba yao alinitete wapeni salamu zao.
Yo, the same Slim was fine when she was underground. They wonder how niggas play blunder now. Nick and Bish, Rasta for right. When your side beat, the master wa Tai Chi. Come a D, black in a style speed. Venye tunafanya he game. In a kaza kwa mawakile tightly. Niko type A, na so type B. My rapper wanna saka A, play. Ili wafike kwa hype heat. Impossible, chini ya jua. When it boss bro, mimi ni poor. Kwenye hospital, mimi ni cure. Nasambaza rufu chafu kakicha. Aliyekuwa kiswimi ni sewer. Na jiji halilali sababu ya gwiji kali. Washajua dani maka domana wahiji bali. Paka viongozi wa dini mijini wana vijari. Ukiuliza kwa nini wanajibu ndo digitali. Makiri kiri, dumelangu. Nina wajukuu wengi paka na shindwa ni mtume nani. Nitume mimi. Yesu akasema akaja kala kichapo sijui katarudi tena. Kula wali nazi mina kula wali mavi. Makazi ni shwari wanafiki si wako mbali nasi. Nyota ya punda na najini la kazi. Watoto midomo funga mpo chini ya mzazi.
Hey yo, huku baba Malcolm kule baba yao alinitete wapeni salamu zao. Huku baba Malcolm kule baba yao alinitete wapeni salamu zao. Huku baba Malcolm kule baba yao alinitete wapeni salamu zao. Huku baba Malcolm kule baba yao alinitete wapeni salamu zao.
Yeah, tamaduni music. Iki bishi baba Malcolm, shakto pass baba bombo tingo jishio yogo zohan. Majina kibao sio, niko na Cali Rap Jones. All the way from Nairobi, Kenya, to Tanzania, hip hop.